It's been a long, 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 long time. Long, long, long time.
Vijana tuna kazi na maisha inaturamba. Come on! Ndugu tani hapa.
Master Production. DR on the keys.
Sina kibarua mimi. Naomba serikali tuwe. Uchumi imekuwa kali. Barua mimi naomba serikali tuwe maisha imekuwa ngumu
sana 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 vile maisha imepanda usishangae nikisema tunainama kwa nini mnatudanganya viongozi wetu mnatuumiza sana eh hey, uongozi gani na hata mtujali uongozi gani tunateseka daily uongozi gani na maisha ni ngumu sana 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 uongozi hey, gani na uongozi gani tunateseka bane uongozi gani na maisha ni ngumu sana 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 sana
sina kibarua mimi naomba serikali tuwe uchumi imekuwa kali
ndo maana mimi nalia
sina kibarua mimi naomba serikali tuwe maisha imekuwa ngumu
sana 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 nitotafuta mwili chapata kura zetu na mkapata mbona sasa mmewacha tunateseka na nyinyi mnakula na kuongeza vitambi
wanyonge sisi hatuna uwezo viongozi mwache mchezo mbona mnatupa mawazo
tumia 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 sana
wanyonge sisi hatuna uwezo viongozi mwache mchezo mbona mnatupa mawazo
tumia 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 sana
sina kibarua naomba serikali tuwe uchumi imekuwa kali
ndo maana mimi nalia
sina kibarua mimi naomba serikali tuwe maisha imekuwa ngumu
sana sana sana
bei ya unga ipungue mafuta na sukari zote watoto wetu nao bure wasomeshwe mimi na wewe
tuwe wote wazalendo
mimi na wewe
milele na milele wazalendo
mimi na wewe
ndani na sisi masikini
mimi na wewe mimi na wewe
tuwe wote wazalendo
mimi na wewe
milele na milele wazalendo
mimi na wewe
ndani na sisi masikini
mimi na wewe oh na wewe sina kibarua mimi naomba serikali tuwe uchumi imekuwa kali
ndo maana mimi nalia
sina kibarua mimi naomba serikali tuwe maisha imekuwa kali.